la familia Tanzania, King Kong, King Kong, wow. Uzito mdundo wa Indian kama enzi za Sancho, ni sawa na upisho goli kutoka kwa mpishi Pancho. Mashuhuli toka mtoto, toka time ya msoto, toka studio joto, sahau kuhusu AC. Denti flani mbisho mboko alali na waza soko, siku aje na yauze kama vile Jay-Z. I'ma keep it rockin', keep it droppin', keep it rock the show. Keep it jumpin', keep it pumpin', keep it smokin' doors. Bigiwi na cheza, bagafu na tereza. You can stop me, sana sana nitakupoteza. One love kwa mashabiki, asante kwa nafiki. Bila nyinyi hasira zisingi kwepo kichwa hiki. I say me ni mkali, sina fazari, na ndo maana pipo zishi kwa wale wasiolijali. Jidi wache warokokwe, wache wachomoke, wache vimbo chonge siku wala usiondoke.
Fano fili rigoma Dar es Salaam, stand up, put your hands up.
MC mkari, MC peace, MC kibato kehina. MC mkari, wana nisila unangubari kehina.
Double records,
kubari kehina,
kubari kehina,
kubari kehina. Sijari, bado chenga na wakomba. Mina viti mnatoradha kama mumini na komba. Kama shirigi na konda, kama kicheche na honda. Mlio wafumu na honda, spirit na kidonda. Sipigani nkangata basi bora nikimbie. Singangani kunata bari uwezo wangu ndiye. Napanda siku bada siku, spandi mchana shuke usiku. Na mini bora kitu kuliko kukosa kitu. Love kwa wasanii, love kwa wanajamii. Love sana mbaka wakina hiki, makina nani. Msintenge mimonenu jamani, chonde. Na wawakilisha nyinyi tatoka msikonde. Hey my African people, tugaze tusonge mbele. Tusisahau wiki iko na lopita sindwele. Tugange basi hayo, tuache kupiga miayo. Tufikiri kwa urefu sio saiza chakayo. Yes, I love stand up, put your hands up.
Wameka.